waana wax uu rabo dowladu inuu iyo shacabka in la marhabaabiyo waay.